njongera okulunga otadde olunyafa ku mutima nze ngonze njongera okumala obulungi bwo okireko ngaali nyonyi muzinga kusinza ki gano malo jolajo kusangiriza nnyo mu masanga ziranga wezise ebinyuma ne luluyuguma nkwetagamba girawo otambula ebinyuma onyumya ebisasa otunula ebinyuma kankunyumiwe lubeera otambula ebinyuma onyumya ebisasa sikyagendayo kugumikira mu mazanga nzira mukoddome musongeko sekkoko ne sekkwanga wangudde neetaaga gawala kagezi nga gwe binyuma kusangiriza nnyo mu mazanga